가로가 비가 여수뿐바나 구름이차여 멋쩍이바나 Everyday
It's your favorite boy Cash Kid on the track
마키 kuna kitu inabaki no madam wamevalia makaki skanki moshi mbili na majani after this tupatane magizani ujanki msondo zitolewe parking mzeke ready ready zianze kujumping ka kata katanisha ka kata katanisha katanisha hiyo staki ya kata katanisha hiyo staki rambo saka ka kata katanisha ka kata katanisha katanisha hiyo staki ya kata katanisha hiyo staki
Leni project ndo wateka Pata mi base, pate na mapaka Ni mapanya tuko busy tukisaka Izo panya root leo tutafieka Nika spot kwenye club kakibanju Body fine nika wine kamekwachu Kumbe kukacheki nika bantu Haka penny high heels zake low shoes Kwa keni maripit siyo wantu Nika wacha kamepeki kwa ni I feel
Mwaki, kuna kitu inabaki No madam wamevalia makaki skanki Moshi mbili na majani After this tupatane magizani Ujanki, msondo zitolewe parking Mzeke ready ready zianze kujumping Ka, kata, katanisha Ka, kata, katanisha Katanisha hiyo staki ya kata Katanisha hiyo staki rambo saka Ka, kata, katanisha Ka, kata, katanisha Katanisha hiyo staki ya kata Katanisha hiyo staki rambo saka
Uda ombulu ombululu Kireta buru kanga kama kunguru Manyungu, manyungu, manyunguru Unajifanya kishasi na ngeso ni kinyaru Mbona mna ni gudhura kwa ndoto Misha kido kijana wa majoto Sitambui mi utaka adipoko Wakiroria ni namboki utaka potpo Chapandisha turi ushinda kama loto Manyoto, manyoto juu, mboko mboko Na mugedi ya pewe ngafia pate joto Ajifanye wa mudheru ni mkule soko Nikumwaka chapcha kwa ubaza masonko
Harukido, waka Mwaki Kuna kitu inabaki No madam wamevalia makaki skanki Moshi mbili na majani After this tupatane magizani Ujanki Msondo zitolewe parking Mzeke ready ready zianze kujumping Ka Kata Katanisha Ka Kata Katanisha Katanisha hiyo staki ya kata Katanisha hiyo staki rambo saka Ka Kata Katanisha Ka Kata Katanisha Katanisha hiyo staki ya kata Katanisha hiyo staki
Na jusi jali ya tarangi minakimba Bado gari ni gari kwa dereva Na jusi jali ya tarangi minakimba Bado gari ni gari kwa dereva Na niki chapa ni chapa nga chujina Na jusi jali ya tarangi minakimba Bado gari ni gari kwa dereva Na jusi jali ya tarangi minakimba Bado gari ni gari kwa dereva Na niki chapa ni chapa nga chujina Chapani chapanga jutina Na niki chapani chapanga jutina Chapani chapanga jutina
Tekinana na nina ni otero Tekidana dandia kambie pero Kanikus natakan kambie shiro Na shiro analishwa na mashiro Tikithia 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 wana Tikithia 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 wana Tikithia 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 wana Rozi kishikanga changa wana
Na jusi jali ya tarangi minakimba Bado gari ni gari kwa dereva Na jusi jali ya tarangi Rangi minakimba Bado gari ni gari kwa dereva Na niki chapa ni chapa nga jutina Chapa ni chapa nga jutina Na niki chapa ni chapa nga jutina Chapa ni chapa nga jutina
Pika pika, ringa, lima lima Pika mimba, jimba, kimba pima Vimba vimba, lima, zima zima Simba ringa, bumpa, vimba dinga Mzinga kinda, dinda, wako pinga Vanga manga, shada, nyanyandaka Uneza lamba, bamba, baosaka Chimba chimba, zika Bananana
Na jusi jali ya tarangi minakimba Bado gari ni gari kwa dereva Na jusi jali ya tarangi minakimba Bado gari ni gari kwa dereva Na niki chapa ni chapa nga jutina Chapa ni chapa nga jutina Na niki chapa ni chapa nga jutina Chapa ni chapa nga jutina
Poko ya kondika unayakawa Safisha rungo alafu maliza na madawa Usishike tire na manjoti we nawa Kula kula selia chura kula selia swala Leo stoki mbata leo shangi Na nga pongi yezi isha na ichapa lala Adi mwage mala ukichoka lala Nikundaka lala na wavua kumbe nanga zimepara
Na jusi jali ya tarangi minakimba Bado gari ni gari kwa dereva Na jusi jali ya tarangi minakimba jali ata rangi minakimba bado gari ni gari kwa dereva na nikichapa ni chapanga jotina chapa ni chapanga jotina na nikichapa ni chapanga jotina chapa ni chapanga jotina
Watrangi makata churabaki heru wengi na toto huko wiki mteke wiki gizani pige miti titi titi piki kikikiti pinji linki mitini kingi kingi zigi zigi mitini mingi mini piki 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 pongi cheki doki kashoti piga poki
chain ori ori niko kori kori fuko pori pori ndio nimejaza kama kori ameshika kutu siya naka fori fori shika tori tori chezia doli doli cheka msupa ana mabui bui unastuka nimekuteka na unijui jui unataka singo flani za magui gui kaona swara kuja area ni na chui chui
inauma but itabidu zoe
Nasema dam dege dege many team weekendi Come if you do you kill we deadly Sema dam dege dege many team weekendi Come if you do you kill we deadly Check it See that out chapana nina tao See that out chapana nina tao See that out chapana nina tao See that out chapana nina tao
Nakata wapa ni Niji fry leave ajo si jamanga mi Nikuririma niki ivamale Nikiririma na balas nangale Piga diva dimba kitambia bale Juma kiki ujipa Kidani na male Na sita 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 ni na makagarin Izame futi sita kivuwa dangar Kitanka kegi dadi jam na kunywa Ni tam tam cheki half sam kunywa Kahanjam kaki kami na kiuwa Bongi small kama shimo ya mapua
Odi wa muranga wanadai niwe wao Mademo na wanyorosha kwanza kwao Ikusi zao ni misi tutu kaza mao Na jeki zao zimesaka kama toche zao Na hivi ndo mingi ya stay tone na kajaba Na hivi ndo micheza longo na wamadha Shosho manguru anadaji kawada Na zake zimeshika asha meza kajaba
Nasema
Aya aya kwa ni anakamu
Yeah
Kere
yeah. yeah.
Magic's anger on the beat Watrangi makata churabaki Heru wengi na toto Poko winki mteke wiki gizani Pige miti titi titi Piki kikikiti pinji linki mitini Kingi kingi zigi zigi mitini Mingi mini piki 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 pongi cheki doki kashoti Piga poki
Chain ori ori niko kori kori Fuko pori pori ndio nimejaza kama kori Ameshika kutu siya naka fori fori Shika tori tori chezia doli doli Cheka msupa ana Mabui bui Unastuka nimekuteka na unijui jui Unataka singo flani za magui gui Kaona swara kuja area ni na chui chui
Inauma but itabidu zoe
Nasema dam dege dege many team weekendi Come if you do you kill we deadly Sema dam dege dege many team weekendi Come if you do you kill we deadly Check it See that out chapana nina tao See that out chapana nina tao See that out chapana nina tao See that out chapana nina tao
Nakata wapa ni Niji fry leave ajo si jamanga mi Nikuririma niki ivamale Nikiririma na balas nangale Piga diva dimba kitambia bale Juma kiki ujipa Kidani na male Na sita 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 ni na makagarin Izame futi sita kivuwa dangar Kitanka kegi dadi jam na kunywa Ni tam tam cheki half sam kunywa Kahanjam kaki kami na kiuwa Bongi small kama shimo ya mapua
Odi wa muranga wanadai niwe wao Mademo na wanyorosha kwanza kwao Ikusi zao ni misi tutu kaza mao Na jeki zao zimesaka kama toche zao Na hivi ndo mingi ya stay tone na kajaba Na hivi ndo micheza longo na wamadha Shosho manguru anadaji kawada Na zake zimeshika asha meza kajaba Nasema dam dege dege many team weekendi Come if you do you kill we deadly Sema dam dege dege many team weekendi Come if you do you kill we deadly Check it See that out chapana nina tao See Sidharau chapana nina tao Sidharau chapana nina tao Sidharau chapana nina tao
Naje mojo na jikuna kuna Nukulizwa nini nunasema atia kuna Twende party
Magic's anger on the beat
Party after party Party after party Party after party After party after party
Nyama 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 Ya yeah, pum pum
Nyama
Ya yeah, slay queen
Nyama
Leo niko fly car ding oing o Buruka ding oing o Wika du ska ding oing o Buruka Kumbuka
Chaneo Chokora mapipa Unakiuno Shakira Figo kuni dakira Kamote mashira Gokinya nadira Kuna pokonda fira Sina saa majira Mkisi asira Teko basi pakira Kuna duf maria Kanivajo maria Akiga kiwashira Kauna penda za dogi Leo ni punda kazia Kauna penda za mbogi Leo malaya gasia
Bate after party Yeah. Party after party. Yeah. Party after party. After party after party.
Party after party ni kumosha fi place. After party tuna mosha fi place. Party after party ni kumosha fi place. After party tuna mosha fi place.
I'm craving ya kishada.
Party after party. Yeah. Party after party. Yeah. Party after party. After party after party.
Nyama nyama nyama. Nyama nyama nyama.
Nyama.
Ya pum pum.
Nyama.
Ya slay queen.
Nyama.
Leo niko fly cutting oingo.
Ai.
Buruka tingo ingo. Wika tu pizka tingo ingo.
Ai.
Buruka tingo ingo.
Ai. Chokora mapipa unakiuno Shakira. Figo kuni dakira. Kamote mashira. Gokinya nadira. Kuna pokonda fira. Sina saa majira. Mkisi asira. Teko basi pakira. Kuna duf maria. Kanivajo maria. Akiga kiwashira. Kauna penda za dogi. Leo ni punda kazia. Kauna penda za mbogi. Leo malaya gasia.
Party after party. Yeah. Party after party. Yeah. Party after party. After party after party.
Party after party ni kumosha fi place. After party tuna mosha fi place. Party after party ni kumosha fi place. After party tuna mosha fi place.
I'm craving, 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 craving. Ya kishada, craving. Ya kishada, craving. Ya kijaba, craving, craving, craving. Ya kishada, craving. Ya kishada, craving. Ya kijaba, craving. Ya kijaba, udi wa muranga lena pia na tuma mete after mete. Manjoti za kumwagi kazi mwagi kia paivi saitu kwa kete. Kani mashada nazi wa shadharani ntele kwa uko kamete. Demia kwa medeus kejani na mchimba toka nyuma ndo nisione kute.
Yeah, niko ndane na shida pasi ganje. Hapa nipate hata kama tutake. Hado mkate miukatanga na maji. Makali na bale iko nini sijali. Waita leta na ufanye haraka. Na hizo tako zianzange kugwara. Ambia DJ mana ijani swara. Kali ya ride la full shot na mwaga. Cheki likidiki ndo nikiangu shendane. Na bado nikibigi utakonfirma gizane. Kama pena pidi ngeuze dini mini nani. Hadi marafiki manafiki juwa punane.
Party after party.
Yeah.
Party after party.
Yeah.
Party after party. After party after party.
Party after party ni kumosha fi place. After party tuna mosha fi place. Party after party ni kumosha fi place. After party tuna mosha fi place.
Ah, ni kuingisha ni sitishe ni kimbicho magere. Ni kulima iyo mbigo diwekewe mchele. Super wako ni waumatika ni loyo akwere. Pigwe mbosho na dere, adi atowe ni pere. Kana washo na kudu apa utowe upele. Nikachape tuza juju nikatuko sherehe.
Saini panty after panty.
Chagai
panty na kibangi.
Sound clear kwa radio, siyo miseto eh. Cheki design imoshika vi sexy. Jina ni zero so in case if you didn't know. Tako ready syndrome kani metoka cheki. Alafu atina penda vagina. Bore goriji sim China. Ini historia benzo na maina. Walikuwa kibonga ile time wakua China eh. Mojo kwa ni upendi vagina. Ni ajuna kakaka vagina. Mojo kwa ni upenda ki vagina eh. Cheki
Man is anger on the beat.
Nadili, 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 nadili.
It's the
kids,
baby.
Sinsima, toto mpe funguo za bima. Kanitoa bongo nimefika mpaka China toto. Zipuka kishungi nimezima. Kame nipa lunch nimekula mpaka dina gi. Santana, Santana. Kitandani maji maja na pambana. Kana inama, kana inama. Kana voi yoko taka mawasama.
Kwa kwiri kwiri siko pesh. Na mupa mbiri mbiri sina break. Na kadundisha mwiri kitenes.
Kameni kiri kiri marakes. Asa nioneshe yaricho kupa mama. Sugua. 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 Sugu, sugu, sugu.
Mama we.
Sugua. Sugua.
Sugua.
Sugu, sugu.
Te, te venda pini pini ama kitata. Kupa
kwa chini chini ama kwa ngoko goli sabini bini ama kimako chenga mwilini nini yoni boko
rock
udi 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 katotoka kugudi gudi gudi mudi 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 navyo katafuna kama fudi
oh yeah katoto yani dosalale dosalale nakapa fishi kambale
Bidu bidu,
oh bidu,
pindu pindu,
oh
yani nakachimbu chimbua,
oh chimbua,
nambandika bandua, oh dada day, yani kama gaga limekoma kwenye gu,
sugua, 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 sugu, 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 mama wezi.
Likitebuka, uwezi kutembea Masai ruka ruka, analinyenyekea Chumbani kwenye shuka, dina nitetea Mzungu kawehuka, rime mkolea Laki makonde, laki chaga Wengine adi wanywe pombe, ndo nalimwaga Unila wima wima, inatokea Kongo Sinori legwa jima, alimwagia kondo No, oh, 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 nina wao kwa makaha, baba, kuna walongo wa meno saba, baba.
Yeah. Oh, yeah.
Likitebuka, uwezi kutembea Masai ruka ruka, analinyenyekea Chumbani kwenye shuka, dina nitetea Mzungu kawehuka, rime mkolea Laki makonde, laki chaga Wengine adi wanywe pombe, ndo nalimwaga Unila wima wima, inatokea Kongo Sinori legwa jima, alimwagia kondo No, oh, 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 nina wao kwa makaha, baba Kuna walongo wa meno saba, baba Nili mtoa hechi, baba Yani A, E, I, O
Uno, everybody say uno Asema uno, everybody say uno
Uno, uza migando kama hautaki
Uno,
upinde kama unakanda chapasi
Sema uno,
sirizo mbusha hadi kwenye bati
Uno,
umanga dee, basi kata tarakibu utibu Usijepata ajari Uno la chibu chibu, nina mkondesha zari Uno la reisi, alinaga mifuba Ukena diarasi, kuna fari buba popote wanarimwaga Yani kinaga ubaga Wejaribu kuchunguzaga Uno ndo linalegeza chaga Lina wao kwa makaha baba Kuna walongo wa meno saba baba Nili mtoa hechi baba Yani A, E, I, O
Uno Everybody say uno Asema uno Everybody say uno
Za migando kama hautaki
Uno
Mpine kama mkisa chambasi
Masirizo basha ya tiko ebaki Mwanga kista kukumbari
Kanyaga kana pigo za unafiki Kanyaga kama mbea si urafiki Kanyaga kama fisi anaroya usnichi Akundisha kubish kwa ni vipe Kanyaga
It's Platinum
Zombie Asi, kanyaga kana pigo za unafiki Kanyaga kama mbea si urafiki Kanyaga kama fisi anaroya usnichi Akundisha kubish kwa ni vipe
Kanyaga
Wase wa shobo kudandia
Kanyaga
Klabu kumba umabia
Kanyaga
Slam queens vipisho vya bandia Ukipipa hayeti madaivi na vimbia
Kanyaga
Usushi
Kanyaga
Mashemu fake
Kanyaga
Nuksi
Kanyaga
Kudadade
Kanyaga
Mawifi
Kanyaga
Paka maex
Kanyaga
Mikosi
Kanyaga
Oya Kanyaga
Kanyaga Kanyaga Kanyaga Kanyaga Kanyaga Kanyaga Kanyaga Kanyaga
Kamu nalicheza zangu
Kanyaga kanyaga
Wale wakuda wadaku
Kanyaga kanyaga
Yeti kidaku daku
Kanyaga kanyaga
Wanyue izi namba chafu
Oh, 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 oh
watu wanataka money. So mikimu itaku posti
Kanyaga.
Kunitumia mipicha pigo gani? Eti basi denku posti.
Oh yeah, yeah.
Kadisa rusi kuchanga changa
Kanyaga.
Wakati mwenyewe na majanga
Kanyaga.
Sina godoro, sina kitanda. Eti nkuchangie kodi kwenda kupanga.
Yeah.
Kama butila mugambo
Kanyaga.
Wafuruga mipango
Kanyaga.
Waze wa insta michambo. Eti baby niunge bando
Kanyaga.
Uzushi
Kanyaga.
Mashemu fake
Kanyaga.
Nuksi
Kanyaga.
Kudada dek
Kanyaga.
Mawifi
Kanyaga.
Baka ma ex
Kanyaga.
Mikosi
Kanyaga.
Oya Kanyaga
Kanyaga Kanyaga Kanyaga Kanyaga Kanyaga Kanyaga Kanyaga Kanyaga
Kanyaga
Kanyaga
Kako nalicheza zangu
Kanyaga Kanyaga.
Wale wakuda wadaku
Kanyaga Kanyaga.
So
baby, mwezako mina washwa pabaya. Kiucho kozi, ukini gusa gusa mihaya. Watu mtoko, mihogo bichi koko. Nideke ze kitoto, kachumbari kwa kiwiko. I wanna be solo, na unifanye utakabio. Baby give me some more. Take zangu isia. I wanna be solo. Na unifanye utakabio. Baby give me some more. Ziteke zangu isia.
Aibu 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 Aibu.
Nawaza imekwaje nimetumbukia. Kina kirefu mbele sioni. Jolove chumbani umentunukia. Unibele gangara mtoni umeshika idara. Halo halo wako fala. Oyoyo sina sera. Oyoyo kesho shela. I wanna be solo. Na unifanye utakabio. Baby give me some more. Ziteke zangu isia. I wanna be solo. Take us and we see ya.
I will. I will. I will. I will.
That don't need a man like that. What you say? You say that you've been on TV and I should come back to your place. Hold on, let me set you straight. School's in session, let me educate. Who the hell do you think I am? I don't give a f*** about your Instagram. Listen up, cause I'm not that girl. Ain't enough liquor in the whole wide world. Who the hell do you think I am? I don't give a f*** about your Instagram. Fly away, little Peter Pan. Now you know who the fuck I am. Who the hell?
Cuando tú me ves, cae rápido, conmigo sale a flote, te pasas en mi bote, me fingo irá contigo y en tu cachate la noté, no digas que no, no digas que no, te vieron perreando conmigo en el club, porque cuando tiro soy el Fran Franco, tirador que siempre te dé en el blanco, mi cuenta de vista pero soy franco, nadie deposita más que yo en el banco, me da igual, dice lo que te conviene, después que te viene.
Listen up, cause I'm not that girl. Ain't enough liquor in the whole wide world.
Who the hell do you think I am? I don't give a f*** about your Instagram. Fly away, little Peter Pan. Now you know who the f*** I am.
Who the hell?
Who
si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, 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 rum. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, 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 rum. Suavecito, bebé. Taki, 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 rumba. Whoa, oh, oh, oh. I music, I flows.
But he say he wanna touch it and tease it and squeeze it. With my piggyback is hungry, my nigga, you need to feed it. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know, this Punani is undefeated. Ay, he say he really wanna see me more. I said we should have a date where at the Lamborghini store. I'm kinda scary, hard to read, I'm like a wizard. But I'm a boss, bitch. Who you gonna leave me for? You hoes got no class, you bitches is broke still. I be talking cash shit while I'm popping my gold grill. I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still. But the love be so fake, but the hate be so real. El booty sobresale de mi traje. No traje panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comerle el equipaje.
Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé.
Gonna feel your vibe tonight. I know you gonna feel my vibe tonight. Kwanza kako simple simple, akanaga maku. Kanabi impo impo, uko nyuma kichugu. Ati kako simple simple, hakanaga maku. Kanabi impo impo, uko nyuma kichugu. Iyo nguo kama naiona, naiona. Watabu inavuingia, fundi kakosea kushona. Kushona, hata kichwa kiwezi ingia.
Inabana,
na na na.
Sema tena inabana,
na na.
Inabana.
I feel your vibe tonight. I know you gonna feel my vibe tonight. Kwanza kako simple simple, akanaga maku. Kanabi impo impo, uko nyuma kichugu. Ati kako simple simple, hakanaga maku. Kanabi impo impo, uko nyuma kichugu. Iyo nguo kama naiona, naiona. Watabu inavuingia, fundi kakosea kushona. Kushona, hata kichwa kiwezi ingia.
Inabana,
na na na.
Sema tena inabana.
Mi
Bianso, Lutemia Rallis, Nido, Ovachi Kwasi, Rembo, Karina Bigambo, Anjagazaru,
Amira, Inabana Taiti, Nyo, Nyo, Baby Style, Nyo, Kwafu, Nyo, Gala, wanna punch you, got your love, knock, 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 knock out, eh? Put your body on me, go down, no, let me say, eh? Let me say, yo, Josie, Chili Manjaro.
Professional, waku handle. The way you take me to the angle. When a human being, I'm an angel. If you want to my heart, I'll give you baby carigo. Kidogo chango na chango, ongeza njonjo madojo. My sherry koko, kwa balidi ni pedoto. Kisha tupate kimoko, babu bibi kuwa doto. My sherry koko, baridi ni pejoto. Kisha tupate kimoko, babu bibi kuwa noto.
Paranawe, Paranawe,
I want to see you dance.
Paranawe,
professional, waku handle. The way you take me to the angle. When a human being, I'm an angel. If you want to my heart, I'll give you baby carigo. Kidogo chango na chango, ongeza njonjo madojo. My sherry koko, kwa balidi ni pejoto. Kisha tupate kimoko, babu bibi kuwa doto. My sherry koko, baridi ni pejoto. Kisha tupate kimoko, babu bibi kuwa noto.
Paranawe, Paranawe,
I want to see you dance.
Paranawe, Paranawe,
I like the way you dance.
Paranawe, Paranawe,
I like the way you dance.
Paranawe, Paranawe,
Paranawe. Hivi unasokota, jicho lako lege lege linadondoka. Hivi unakamota, panga boy changa JJ yokocha. Pretty girl, nasty, nitasema sorry nikimbesa. Hata kama nyuma umepigwa pasi, sura mbaya dawa yake makeup. Mweki wembe, takula kiporo, nimesha penda sijui kasoro. Jirembe, uwe mororo, kama huna shepu vangi godoro. If you want my heart, I'll give you baby karibo. Kidogo changu na chako, ongeza njonjo madoido. My sherry koko, kwa paridi ni pejoto. Yundo ituange kokoto, peku peku kama mpoto.
Paranawe, Paranawe,
I want to see you dance.
Paranawe, Paranawe,
I like the way you dance.
Paranawe,
everywhere I go, everywhere I go, okay. Nyatie buru buru hamza inako. Hasla na saka mkwanja sinado. Inabaki tu ni smoke ya dash na ina blow. Choking my core, feeling the thrill deep down in my core. I keep it real, don't know why figures keep on knocking my door. Ojui wana mess na ule msichana hardcore.
These streets we bande, give them another get your ande. Stim stims we bande, give them another get your ande. Skim, skim, zip and give them another ghetto and skim, 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 zip and skim, 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 zip and skim, 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 zip and skim, skim, another ghetto and skim, skim, zip and skim, skim, zip and skim, 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 zip and skim,
chuchuma kama vile unafua, chuchuma kama vile unafua, chuchuma kama vile unafua. Mama unapika basi nije kupakua, chuchuma kwenye chocha mabua, ila chonga mchanga singie kitumbua. Chuchuma, kisha ulekeze nyonga yo. Chuchuma, unitoneshe kidonda yo. Chuchuma, una nyoka na konda yo. Chuchuma, mwenye mlima kitonga yo. Ai katoto,
moto moto,
moto moto,
moto moto.
Ai bai koko,
moto moto,
joto joto,
moto moto.
Kamata, ukuta, shuka mbaka chini teke down zungusha. Kamata, nakupa, nikishika nyundo nipasue kichupa. Chuchuma kama vile unafua, mama unapika basi nije kupakua. Chuchuma kwenye chocha mabua, ila chonga mchanga singie kitumbua. Chuchuma, kisha ulegeze nyonga yo.
Chuchuma,
unitoneshe kidonda yo.
Chuchuma,
una nyoka na konda yo.
Chuchuma,
mwenye mlima kidonga yo. Ai katoto,
moto moto,
moto moto,
moto moto.
Ai bai koko,
moto moto,
joto joto,
moto moto.
Kamata, ukuta, shuka mbaka chini teke down zungusha. Kamata, nakupa, nikishika nyundo nipasue kichupa.
Kina dada mko wapi? Basi muingie kati.
Chuchuma, 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 chuchuma. Chuchuma, 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 chuchuma.
Kimba umbao.
Baby, I am not that easy. I'm feeling some type of way. Nishike kama siku za mwizi. Tupige kama gym tuko tizi. Nipike kama toke mandizi, yeah. Today is your lucky day. What you gonna do now that you have me all to yourself? So come and get this before we get down to business. Take
a selfie.
Me na my lover.
Do a selfie.
Number one lover.
Take a selfie.
Me na my lover.
Do a selfie.
Number one lover.
Maisha ni moja. Unasema uko saa, wacha ni hakikishe. Young wild and free, kijana na piti. Usiji ni mechofo, ziji GNC. Leo ni leo, fiachilie. Jipigie kifua, jaminie. Chukua selfie mtu wangu, we tesa. Kwanzi angoli ya juu, inaweza.
The best life, you want touch your waves. My type of night, you're my type of lady. Fast life, we vibe like we ready. Act like you're mine, act like we live in the fast life.
Tunenda prom, titi mtiti all along. Nime notice your form, iko fiti tume. Sa tunengia zone, utishike isha go down. Kwa DM leo perform na umimi.
Take a selfie.
Mimi na malaba.
Do a selfie.
Number one lover.
Take a selfie.
Mimi na malaba.
Do a selfie.
Number one.
big and tall and a condom. Me live in a jungle, Tarzan is a hunter, but no one so acting on the beat. You know I'm cause damage pan it. Yeah, them call me a gas torture. Me catch the road while some of them asleep and a slumber. But butcha come a char, them a wonder. My money big and tall and a condom. Me live in a jungle, Tarzan is a hunter, but no one source of my income. They ban no one source of my wisdom. We band up with the paper. Them a enter, so me feed them with a big spoon.
Okay, let a chupa ku chupa. Tobi e kane vin kuba. Kusaba tofuka yuda. Chagala kunyumilwa wansi wenjuba. Lwenzi funye lwenzi yanze. Bibi oku tere kambiganye. Yenko ze sama nyigange. Newe mumpito muyare.
Kandada, mena fala nata ada. Babala banje pan me bada. Me cross any bada. Atenga si saga. Drink in a glass and a ice is in a Progesano let a moustize and you know. We can do a chipole kubika now you know.
Okay, let a chupa kuchupa. Tobi le kane vin kuba. Kusaba tofuka yuda. Chagala kunyumilwa wansi wenjuba. Ulwenzi funye wenzi yanze. Nibi huku tere mambigane. Yengu se sama nyigande. Newe mpito muyaye.
On and on, I can't get through my day. Thoughts of you just keep consuming me.
And on my head, and on my head,
and oh yeah.
Can't believe.
from me moka.
My girl come give me like a wine so. Give me like a wine so. Give me wine so. Give me wine so. Give me wine so. My girl come give me like a wine so. Give me like a wine so. Give me wine so. Show me love, girl, free your mind. Give me like a wine and I'ma make you mine. Yeah. Girl, I make you mine. I know you didn't come alone, that's why you really shy. Baby girl, come free your mind. Many love to give, I wanna hold you tight. Baby girl, I hold you tight. I wanna squeeze, wanna tease, wanna please, baby girl, I want it one more time. Yo,
him can't believe I can't believe.
Yeah, I'm balling a life, man.
Taking girl away from me, mocha.
Go on with it, me go on with it.
Yeah, him can't believe I.
To us, yeah. Yeah. So we are coming with a force, yeah. Blessings we are reaping, we coursing on full. Oh, in a rise and boast. Yeah, we give thanks like we need it the most. We have to give thanks like we really supposed to be thankful. Blessings all for my life and my thank God for the journey, the earnings are just for the plus. Yeah, yeah. And gratitude is a must. Yeah, we see blessings fall by my right hand. Bust a toast for the friends that take off every load one time. Third form, me say, make me try a thing. And you know it formed up to be a fire thing. Now up on stage with chronic, say a sing. Yeah, see me all diggy soon, get the higher ring. Like, hello, brother, me say, I had to shout ya. Saw your poster, spectacular photo. Keep it burning, yes, that's the motto. If me the butter, pass through your shot. To gamble in a life, man. Me have to thank God for the journey. The earnings are just for the plus. Yeah, and gratitude is a must. Yeah, me see blessings fall. So I made to give him the glory. I'm in the lies. And Jah knows I'm a passion ignited. Got the music, me excited. I'm coming like a potion. Mm-hmm. Blessings all for my life and my thank God for the journey. The earnings are just for the plus. Gratitude is a must. Yeah, blessings fall by my right hand. What's that to us be the friends that take off every load one time. Get sit down in a class and we pour dead.
Gonna shake that thing, miss. And I better shake that thing, yeah. Donna, Donna, Jody and Rebecca. Woman, oh, get busy. Just shake that booty non-stop. When the beat drop, just keep swinging it. Get jiggy, get drunk up, percolate. Anything you want, because it's oscillating. If I don't take pity, more to see you get life on the rhythm of my ride. And my lyrics up about electricity. Girl, nobody can do you nothing, cause you don't know your destiny. Yo, sexy ladies want part with us. You know they care with us, them not war with us. Inna the club, them want flex with us. To get next with us, them can't vex with us. From the day my bonds, I ignite my flame. Girl, I call my name, and it is my fame. It's a good girl, turn me on. Till I earn them on, let's get it on. Let's get it on, till I earn them on. Girl, it's a good, just turn me on. Girl, don't sweat it, don't get agitated. Girl, go and rotate, cause anything you want, you know you must get it. From your name I mention, yo, ease the tension. Girl, run the program, just go and fit it. Yo, have a good time, girl, free up on the mind. Cause nobody can, this your man won't let it. Cause you are the number one, girl, we have. And make them see the wedding band. Yo, sexy ladies want part with us. Inna the car with us, them not war with us. Inna the club, them want flex with us. To get next to us, them not vex with us. From the day my bond, I ignite my flame. Girl, I call my name and it is my fame. It's a good girl, turn me on. Till I earn them on, let's get it on. Let's get it on, till I earn them on. Girl, it's a good, just turn me on. Come on, get busy, just shake that booty non-stop. When the beat drop, just keep swinging it, get jiggy. Get drunk, don't percolate. Anything you want, forgot it, that's a little. If I don't take pity, want to see you get live. When the rhythm is a ride, I'm a lyrics of my body.
Banga mi udai, mi upenda na penda chako venye uicheza. Banga mi udai, mi upenda na penda. Figa fire, yani dangerous. Mi udai, mi upenda na penda. Fanya na feel kama veteran. Mi udai, mi udai, mi upenda na penda. Mi upenda na penda. Mi upenda na penda. Mi upenda na penda. Mi upenda na penda.
Ringi na niagoro, alafa kuwe solo. Kwanza kiwa momo, buda na mchongo. Macho za kondogo, chongo.
na mimboko mpaka usogo. Dema kiwa kampwa na stone proper, lafwa kiwa vajwa na dondosa. Pale downtown na dondosa, pale down kudondosa.
Venye umejibeba nga miudai miudai miupenda na penda chako. Venye uicheza nga miudai miudai miupenda na penda. Figure fire yani dangerous. Miudai miudai miupenda na penda. Fanya na filter kwa veteran. Miudai miudai miupenda na penda. Miupenda na penda. Miupenda na penda. Miupenda na penda. Miupenda na penda.
Niko Kidali yo shamba na chuna mboka. Leje jaza kwa chupa ya Johnny Walker. Ninataki ya mayangu na riang na zituna kama chengi. Kunyanda upigwa mboka kukumanga kwa tuzangu za mboka. Kuna panya supaka takula nyoka. Wakichaka kitanda liko na sofa. Chapa chapa kichapa na chia
broma. Venye umejibeba nga miudai miudai miupenda na penda chako. Venye uicheza nga miudai miudai miupenda na penda. Figure fire yani dangerous. Miudai miudai miupenda
I could have bust my gun, but I won't.